ni kuzibabaisha. Neema Mumba kwa tuzidisha.
Yesterday's gone.